asɛm brɛ ne onua ebra so sɛ obetie nkɔ asɛm bɔmmɔden ara sɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ na wase wɔ sɛ nkɔ asɛm brɛ du frɛ wo kafo frɛ wo nua na frɛ wo adɔfo asɛm yi firi Lifeway Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo ɛyɛ wo somfo Akwa Hayford ɛna ɛne wo kyɛ asɛm yi yɛ mɔ mpae ɔdɔmfo mmɔborɔhunufoɔ mada wo ase yɛwɔ sɛ wɔma yɛhunu nnɛ ɛwo da foforɔ ɛti se na ɔtwe foforɔ bosom foforɔ fɛdom yɛn na afe foforɔ siesie yɛn kɔ so ara ma w'abasa nya kɛse yɛ ho adi kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛsua wo asɛm yi bi yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni yɛni ani ne ho nokwasɛm a ɛwɔ w'asɛm mu sɛ wopia ɛmu biara nyɛ ɔyera ba ne nyakontapa bu akyerɛ wo na waka kyerɛ sɛ ampa mo akoa nokwafoɔ ne mo ɛkra a mede hyɛ mo sɛ yi motumi ayɛ ho adwuma nti bɛtena me sɛ nifa yɛda wo ase sɛ wadome yɛn mmɔborɔhunu a ne wadɔ yɛn nti ɛna yɛwie sa kɔ so ara yɛ yɛadom na boa yɛn afidie ne afiriba yɛ nyinaa hyɛ wo nsa siesie yɛn yɛda wo ase wo ade yesu din mu ɛna yɛbɔ mpae amen asɛm yi ɛtoa so wɔ onyankopɔn adɔ yɛn nti ne ne mmɔborɔhunu ɛna me ne wo mmienu yɛnwie sa nti oyɛ mato ne din sɛ hope is a choice wɛka saa dɛn onyankopɔn deɛ ɔde nnidasoɔ no wɔ hɔ baawo ɛna ɛto baabi a nnoma nyinaa sa kasa a awurade wo ne m'anidasoɔ ɛsiane sɛ Jeremiah kan ɛwɔ kwadwom timiansa yimu aduane nan no se the Lord is my portion therefore I will hope awurade no mekyɛfa ɛno nti ɔno ne m'anidasoɔ anapa yi hwan ne w'anidasoɔ obi akɔfa ɔbosom sɛ n'anidasoɔ obi afa dua ɛde asi hɔ ɛna ɔkoto sɔre no sɛ n'anidasoɔ obi anidasoɔ ne ne papa ne anidasoɔ ne ne maame ɛyɛ ɔmo na ɔmo nyankopɔn nam soɔ ɛde wo bae but mo anidasoɔ anya onyankopɔn ɛsiane sɛ ɛberɛ a nneɛma mu nyinaa yɛ den no ɛma Jeremiah no Jeremiah hwere biribiara ɔsɛ Jeremiah lost everything he lost everything biribiara ɛbɔ no biribiara firi ne nsa n'asase asɔre fie koraa ne man nyinaa afoafoɔ abadwi afa wɔn so nti nea ɔka n'adwene sɛ onyankopɔn ne nkutoɔ ne adeɛ aka ɛti ɛno ne n'ani da soɔ ɔse sɛ awurade woboro so wɔ adeɛ nyinaa so ɛsiane sɛ ampa you are my portion sɛ woyɛ me portion deɛ a ɛna yɛ me kyafa deɛ a ɛna you are going to give me an inheritance bomasefoɔ w'asɛm no tintim wɔma yɛnya aduane di siane sɛ wo ne anida soɔ asɛ wo na wobɔɔ soro ne asase ne mu nnwoma nyinaa aduane nyinaa yɛ wo nyankopɔn na wobɔɔeɛ adeɛ nyinaa yɛ wo deɛ anyɛ nipa ɛda nipa bɛfa ɔde kɔ a ɔfa nkɔ ɛti bɛɛ nnɛ anɔpa yi deɛ ampɛ sɛ me ne wo kan ne se ma onyankopɔn nyɛ w'anida soɔ The Lord should be your portion. Radenye wenida soro.